I'm on expert proof, Uganda. Mr. Yoyapu, alongside Blacker King, Uganda. Cha-cha. Abalizi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe za kwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala omu.
Kwagala omubwati, be happy for that. Nawe chimanyi kuba nkuyita sweetheart. Omukwano gumpa munjo yuwanga bikola. Ate guyo gwabalala mutondo tegukola. Wano ono lomubwati abalala sibagala malalo. Okusambalala byone byote bikola. Yo.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe za kwagala, njagala okimanye you want on me. Wano ono lomubwati. Wano ono lomubwati. Wagala omu, wagala omu.
Okay, mkwano ngenda kuma mkwe chisobo kambela sikari. Kubo mkwano kwa figo umanyo nroza wateka muzikari. Hawaii kwe baje bakubuza chiyo ya gara wagambi tuwali. Wagambo lina yomuzo mkwano siku wa babi. How we never let you kulai. Kubango kufuna tijaji yangu nasoka kuiwa musai.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe za kwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala omu. Oya bwati.
Bafanyisi bangambye bagala mbabikule. Njagala mbabikule babikule mbasabule. Kumuzike ntama ubi njagala mbachamulo. Wempe weno ye hiti zina musirole. Wali ya batatu wa gali za genda yo bangambile nti bulletproof. Amonix ya zenga chuma. Awa deba mwe kubako mfunewe mukoma. Na mwe bachari musembele mba we akama. Jagara mchima nchino itu zemba kuba zivuma. Ate nyinji nyote zigwa yo zijude kumutima. Walai. Yo.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe za kwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala omu. Omu bwati.
Laka pimbire yonga nonya cha kukora. Neye yanga jagara soboro kumfubira. Naike mfunye mkusaba chimu okunjagara. Kubasiri kusake mze jiri yokwagara. Enda kulaga mkwano mpaka ruberera. Tulumye bali baka kasento mkwano gwate gwadara.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe za kwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala.